Mvela muli bwanji takumananso mu program ya tisanthule Bible, program mtengo patali pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa. Lero tiliso ndi mwayi womva mawu Mulungu kusanthulidwa makamaka kuchokera buku la Deuteronomy chapter 13 ndipo tiyambira verse 6 pomwe tinalekezera mprogramu yapita. Nkhani yaikulu lero ndi ya aneneli onyenga komanso mzinda wochimwa. Nkhani yonse ili ndi mbale Osman Chilola Manda amene alipo mpano ndithu kuti atsogolere kusanthula gawo limeneli.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 11 kuyambira verse 16 ndipo tidalowa mu chapter 13 kulekeza verse 5. Ndipo tinaona lamulo la kutenga malo, komanso tinaona malo amodzi opembedzerapo, malamulo azakudya ndi kuchenjeza za aneneri wonama. Ndiye lero pamene tisanthula Deuteronomy chapter 13 iyu kuyambira verse 6 tidzalowamo mu chapter 14 ndipo tidzalekeza pa verse la 29. Tipitiliza kuona za aneneri wonama, midzi yonyasa, chikhalidwe ndi malamulo apa chakudya, komanso tiona za chakhumi. Ndiye pamene tidamaliza programu yapitayi timanena kuti Mulungu analamulira kuti munthu amene angafalise chipembedzo chonama aphedwe pomuponya miyala. Ndiye tidatsindika kunena kuti panali chifukwa chimodzi chakuti chipembedzo cha mafano ndi choopsa monga momwe ili nthenda ya kansa, ndipo kuthana ndi nthendayi ndi kungochotsa nyama pomwe pali nthendayi koma mofulumira. Verse 6. Mbale wanu ndiye mwana wa mayi wanu, kapena mwana wanu wa mamuna, kapena mwana wanu wa mkazi, kapena mkazi wa kumtima kwanu, kapena bwezi lanu, ndiye ngati moyo wanu wanu akadzakukakamizani mtseli ndi kuti tipite titumikire milungu ina imene simunaidziwa inu kapena makolo anu, ndiyo milungu ya mitundu a anthu akuzungulira inu, akukhala pafupi pali inu kapena akukhala patali pali inu, kuyambira malekezero a dziko lapansi kufikira malekezero a dziko lapansi. Musamavomerezana naye kapena kumvera iye. Diso lanu lisanchitire chifundo kapena kumleka kapena kumbisa, koma muzimupha ndithu. Liyambe dzanja lanu kukhala pa iye kumupha, ndi pamenepo dzanja la anthu onse. Pano ndifuna muone kuti chilango choperekedwa kwa munthu wonyenga kapena kuti wonyenga anzake kupembedza mafano chinali chachikulu koposa ndithu. Taonani mʼbale wake kapena kuti wokondedwa wake wa munthu, iye amene ayambe kuponya miyala kwa munthu wochimwayo. Ichi ndichachidziwikire kuti mwina wena mwanena kale kuti ayi ndithu, koma izi ndi nkhaza zothera. Koma taonani kuti cholinga chake chinali kuthetsa mchitidwe umenewo pakati pawo, komanso kufuna kupulumutsa anthu ambiri kuchimo lopembedza mafano. Tsono chilango ichi sichinathere apa ayi, koma chimapitilira kwa anthu wena amene amaphedwanso ndipo wena amatengedwa kuti akazuzike ndi mtundu wa nkhasa monga mtundu wa Asuri kapena kuti Asiria. Ndiye taonani zomwe zikuchitika mdziko lathu lino, kuti pali woweruza ambiri mdziko muno amene amaonetsa kufewa kapena kuti kukoma mtima kwa zigawenga pozipatsa chilango chopepuka. Kenaka zikatuluka kundende zimakazuzaso anthu amene sana chimwe kwase. Kodi simuganiza kuti kukadakhala bwino kuti anthu ochimwawa azilandira chilango chokhwima ndi cholinga choteteza anthu ambiri kuti asaphedwe? Anzanga, tiyeni tiphunzire kuti njira ya Mulungu ndiyo njira yokhayo imene ingateteze miyoyo ya anthu ambiri. Koma vuto lomwe tili nalo ndi lakuti anthufe sitikuona patali ayi makamaka pa nkhani ya chilango chakupha munthu wolakwa. Taonani kuti dziko kapena mabungwe amaona mbali imodzi ya ufulu wa munthu wochimwa kusiya kuona ufulu wa munthu wosalakwa. Kodi inu mukaweruza kodi mupeza kuti pakuchitika chilungamo pamenepa. Verse 10. Nimuziponya miyala kuti afe popeza anayesa kukuchetani muleke Yehova Mulungu wanu amene anakutulutsani mdziko la Egipto nyumba ya akapolo. Mulungu ndiye anayika chilango chakupha. Koma lero ife timaganiza kuti kugwiritsa ntchito chilango chimenechi nkusazindikira komanso si chikhirisitu ayi. Ndipo ine ndimaganizanso kuti anthu omwe ali ndi maganizo oterewa kuti chimenechi si chikhirisitu ndiye kuti amanenanso kuti Mulungu kuti ndi wosazindikira komanso ndi woyipa mtima. Tsono ine nditafunsa kuti anthu amene ali wozindikirawa anayipeza kuti nzeru imene ali nayo yozindikirayi. Kunena zoona, nzeru zathu ndi chikhalidwe chathu zikuchokera mawu a Mulungu, koma tikusankha kumachoka pa chiphunziro cha mawu a Mulungu mwadala ndithu. Tere ndi chifukwa chake lero kumaopsa kuyenda mtauni usiku kusiyana ndi kuyenda mkhalango usiku. Ndiye inu mumaganiza bwanji pa malamulo oweruza dziko lathu lero? Kodi mukuoneka chilungamo mmalamulowo? 11. Kodi Israeli yense amve ndi kuopa ndi kusawonjeza kuchita choyipa chotere chonga ichi pakati pa inu? Pano ana Israeli ali kulimbikitsidwa kumvera ndi kusachoka pa Mulungu wa moyo. Nkhani ndi yakuti ana a Israeli akamvera Mulungu adzalandira mdalitso ndithu. Koma mwachisoni mtundu wa Israeli unalephera kusunga ndi kumvera malamulo a Mulungu. Ndipo ndi chifukwa chake analandira zilango zosiyanasiyana pa moyo wawo. Ndiye pali phunziro lakuti kumvera ndilo dzanja lolandirira madalitso a Mulungu. Tiyeni tsono tiveze chilango chosamvera ndi kuchita monga mamawu a Mulungu. Deuteronomy 13 iyu kuyambira verse 12 mpaka 16. Ukava za umodzi wa midzi yanu imene Yehova Mulungu wanu akupatsani kukhalako ndi kuti amuna ena opanda pake anatuluka pakati pa inu nacheta okhala mudzi mwawo ndi kuti timuke titumikire milungu ina imene simunaidziwa. Pamenepo muzifusira ndi kulondola ndi kufusitsa. Ndipo taonani, chikakhala choona chatsimikizika chinthuchi kuti chonyasa chotere chachitika pakati pa inu. Muzika nthatu okhala mudzi muja ndi lupanga lakuthwa ndi kuononga konse ndi zonse zili mmwemo ng'ombe zake zomwe ndi lupanga lakuthwa. Mundima ino muli nkhani yofufuza za uchimo omwe wapezeka pakati pa ana a Israeli. Panali kukhala kufufuza kwenikweni asanapereke chigamulo. Pali fundo ina pano yakuti mudzi kapena mzinda wa thunthu unali kuonongeka kapena kutenthedwa ngati munthu wina wapezeka akupembedza kapena kukopa anthu ena kuti apembedze mafano. Tele mwina inu mwafusa kale kuti kodi panali chilungamo cha mtundu wanji kuti munthu wina amene anali mudzimo aonongeke nawo pamodzi? Koma fuso likudzanso kwa inu kuti kodi munthu wosachimwayo anali kuti pamene munthu uyu anali kukopa anthu ena kuti apembedze mafano? Mwanjira ina tikunena kuti kodi munthu ameneyo anachitapo chiyani atamva kapena ataona kuti anthu ena akukopa anthu anzawo kuti azipembedza mafano? Ndiye taonani chilungamo cha Mulungu chikuti naye alangidwe nawo pamodzi chifukwa chosadzudzula kapena kuletsa nchitidwewo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, alipo akhristu ambiri masiku ano amene amasankha kukhala chete pamene choonadi akuchidziwa. Tele ichi ndicho chakhala chikhalidwe cha akhristu ambiri masiku ano kuti sarengapo mbali kapena kuyimira chilungamo ayi pamene chilungamocho chikuponderezeka. Lero akhristu ambiri amakhala chete ndithu ndipo amanena kuti ine sizikundikhudza. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pachichewa pali mawu akuti kalulu anafera kumodzi mchitsamba, kutanthauza kuti chilango chikadza mudzi kapena mdziko lathu chidzagwira tonsefe. osapatula inu amene kuti ndinu olungama. Tele ine ndikukhulupirira ndithu kuti pamene ndalama za boma lathu zimaonongeka, analipo ndithu akhristu wena wambiri amene amadziwa ndithu chimene chimachitika. Komanso amaona zomwe zimachitika. Koma anali kunena kuti bola ine sindili kubanawo. Koma taonani kuti zovuta zomwe zadza chifukwa cha kubisaku zakhudza munthu wina aliyense kuphatikizapo iwo amene amangoonelera. Ine lero ndikudziwa kuti inu ndinu munthu mmodzi amene mwalekelera chinthu china chake choyipa kuti chichitike. Koma mwayi ulipo wogonja, ndikuyamba moyo watsopano. Tsono tavani zomwe zili ndime yotsatirayi. 22. Ndipo pasamamatire padzanja panu kanthu ka chinthu choti chonongeke, kuti Yehova aleke mkwiyo wake wa ukali, na akuchitireni chifundo, ndikukuverani nsoni, ndikukuchulukitsani monga analumbirira makolo anu. Pano Mulungu akupereka mwayi wakuti akhoza kuchitira wanthu chifundo ndi kuwachulukitsa ngati angavele malangizo ake kuti asatengeko kanthu kamene Mulungu afuna kuti kaonongeke. Apa Mulungu safuna kuti achite ngati zija adachita Akani ku Ai. Tsono ngakhale Levitiko chapter 11 komanso Deuteronomy chapter 12 amonetsa zakudya za ana a Mulungu, koma mundime ino malamulo kapena malangizo aonetsedwa bwino pali chifukwa chimodzi chakuti malamulo aja anaperekedwa mbuyo, tsopano ayesedwa ngati anatsatidwa bwino pa nthawi yozungulira mchipululu kwa zaka 40. Tikulowa mu chapter chimene cha 14. Ndipo verse 1 ndi 2 ndi zimene zikuletsa kumiyambo ya zakudya. Inu ndinu ana a Yehova Mulungu wanu. Musamadzicheka kapena kumera tsitsi pakati pa maso chifukwa cha akufa. Popeza ndinu mtundu wa anthu opatulikira Yehova Mulungu wanu, ndipo Yehova anakusankhani mukhale mtundu wa anthu apa okha a yeyekha mwa mitundu yonse ya anthu okhala pa nkhope pa dziko lapansi. Mundime yoyambayi tikuonamo miyambo ya anthu akunja, anthu osakhulupirira Mulungu wa moyo. Miyambo imeneyi monga kumera mpala pa nthawi ya maliro kumene kumachitika pakati pa anthu azipembedzo zina, zimene zimachotsa kaonekedwe kabwino ka nkhope ya munthu. Tsono kwa anthu amenewa panalibe chodabwitsa popeza chinali chipembedzo chawo. Koma ana a Mulungu samaloledwa kuchita nawo zimenezi. Mwachisoni lero kuti ana a Mulungu ndiwo akumeta mpala angakhale abusa amene. Kodi pali mgwirizano wanji pakati pa iwo ndi anthu akunja? Tiyeni tsopano tione nkhani ya malamulo azakudya. Mu zaka zambiri zapita mbuyomo, maiko onse a ku Ulaya anagwidwa ndi muliri wa matenda osiyanasiyana. Tsono Ayuda okha nda amene sanakhudzidwe ndi matenda amenewa. Ndipo anthu ena anayamba kunena kuti nda Ayudawa amene anatumiza muliri umenewu ku maiko a ku Ulaya. Anzanga, kunena moona mtima, panalibe chomwe Ayuda anachita pa nkhani yotumiza muliri umenewu. Koma pali chifukwa chimodzi chokha basi. Ichi ndi chifukwa chakadyedwe ndi kutsatira malamulo azakudya amene anawathandiza kuwateteza kumuliri. Tsono masiku ano nkhani ili mkamwa-mkamwa ndi azakudya zosiyana-siyana. Tele pafika pakuti munthu aliyense ali ndi chidwi pa zakudya zake. Koma palibe malangizo weniweni amene Mulungu anatipatsa pa zakudya zimenezi. Tele timangodya zakudya zosiyana-siyana ndi kunena kuti palibe kanthu malinga ubale wanga ndi Mulungu wanga uli bwino. Koma nkhani ili pano ndiyo kudza umoyo wa munthu. Tele ngati munthu wina angatsatire bwino za malamulo azakudya, ndiye kuti ali ndi mwayi wokhala masiku angapo pansi pano. Momwemonso ngati wina sangatsatire malamulo azakudya, ndiye kuti akuchepesa masiku ake wokhala mdziko lino. Verse 3. Musamadye chonyasa chilichonse. Nyamazi muyenera kumadya ndi izi: ng'ombe, nkhosa ndi mbuzi, ngondo ndi swala ndi mphoyo, ndi mphalapala, ndi ngoma, ndi nyumbu, ndi mbalale. Ndipo nyama iliyonse yogawanika chiboda. Nikhala yogawanikadi chiboda, ni ibyukula imeneyo mwenera kudya. Tsono ndime ino, ndi imene yatsindika kufotokoza za nyama zodyedwa. Ndipo pali zizindikiro ziwiri zokha zomwe ndizothandiza kupeza nyama zoyenera kudyedwa. Ndiye zizindikiro izi zili ndi ziphunzitso zozama za moyo wauzimu. Taonani kuti chiboda cha nyama ndi chogawidwa kapena chopatulika pawiri. Kugawika kwa chibodaku kukuimirira kupatulika kwa munthu wokhulupirira kapena kuti munthu amene ali mkhristu. Kukhala moyo wopatulika kumachimo ndiwo moyo weniweni wa mkhristuyo. Ndipo ngati akupatulika kumachimo ndiye kuti ayenera kupatulikira kwa Khristu. Ndipo chimene chimachitika pamene munthu alapa machimo ake ndi chakuti nthawi yomweyo munthu uja wadziphatika yekha kwa Yesu. Mwa njira ine tikunena kuti Khristu ndi munthu amene ayenera kudzipatulikira kwa Khristu. Ndiye chizindikiro chachiwiri cha nyama yoyenera kudyedwa ndi kubzhukula kapena kuti kutafuna kachiwiri chakudya chomwe chinamezedwa kale. Tsono uthenga pano ndi wakuti wokhulupirira ayenera kukhala ndi chizolowezi chokhala mmawu a Mulungu. Taonani Masalimo 1 verse lake la 2 akuti komatu mchilamulo cha Yehova muli chikondwelero chake ndipo mchilamulo chake amalingilira usana ndi usiku. Tamvani verse loyamba pa Masalimo 1 ndikuyamba ndi mawu akuti wodala munthuyo. Ndiye pamene tiphatikiza mawu amenewa ku verse la chiwiriri tikhala ndi mawu akuti wodala munthuyo amene akondwera mchilamulo cha Yehova na amalingilira pa mawuwo. Ndiye kubzhukulaku tikuona momwe ng'ombe imachitira ikadya udzu ndipo pa nthawi ina imafuna kuchotsa chakudya chomwe yameza kale mchifu china ndi kuyika gawo lina la chifu china. Ndiye potero imabweretsanso chakudya chija chomwe chinamezedwa kale mkamwa mwake ndi kuyamba kutafunanso. Apa pakuonetsa moyo wachikhristu kuti ayenera kudya mawu a Mulungu mobwereza bwereza kuti afike powamvetsa bwino. Verse 9. Mwa zose zili mmadzi muyenera kumadya izi zili zose zili nazo zipyepye ndi mamba zimenezi muyenera kumadya. Koma zili zose zopanda zipyepye kapena mamba musamadya muziyese zonyasa. Tsono nyama za mmadzi ziyenera kudziwika bwino ndi zizindikiro ziwiri izi ndi zipyepye komanso mamba pathupi lake. Nyama za mtunduhu ziyenera kudyedwa. Tiyeni tsopano tuoneso za mbalame zoyenera kudyedwa. Verse 11. Mbalame zosadetsa konse muyenera kumadya koma izi ndi zimene simuyenera kumadya: mphungu ndi nkhwazi ndi chikambi. Pano paperekedwa ndandanda wa mbalame zochepa zomwe siziyenera kudyedwa. Kutanthauza kuti zonse zimene sizidachulidwe zikhoza kudyedwa. Tsono anthu ambiri akhala akusala kudya nyama ya nkhumba ndi kumadya mbalame zoletsedwa monga chikambi. Ndipo ndimadzifunsa zikatero kuti kodi iwo akuzidziwa bwinobwino nyama zimenezi? Verse 22 mpano 23 tipeza malamulo okhudza cha khumi. Muzipereka ndithu limodzi la magawo khumi la zipatso zonse za mbewu zanu zofuma kumunda chaka ndi chaka. Ndipo muzidye pamaso pa Yehova Mulungu wanu mmalo mmene asankhamo Iye kukhalitsamo dzina lake. Limodzi la magawo khumi la tirigu wanu, la vinyo wanu ndi la mafuta wanu ndi oyamba kubadwa a ng'ombe zanu ndi ankhosa ndi mbuzi zanu kuti muphunzire kuopa Yehova Mulungu wanu masiku onse. Taonani, Mulungu analonjeza kudalitsa wanthu ake mwakatundu wosiyana-siyana ngati atamtumikira Iye. Ndiye mwakatundu ameneyu ana Aisraeli amayenera kupatula ndi kupereka chakhumi. izi ndi monga zipatso za kumunda ndi zoweta zawo. Ndiye chopereka chakumichi chimayenera kudyedwa ngati madyerero apadera kwa Yehova. Tere ili ndi gawo lina lokhudza malamulo akaperekedwe kachakhumi. Zotuta za kumunda zimaperekedwa kawiri, gawo loyamba linali kuperekedwa kwa Mulungu ngati chopereka chothandizira ansembe amene anapereka chiphunzitso chokoma cha Mulungu wawo ndi kagwiridwe ntchito ka zinthu zoyera. Nkhani iti kupeza pa numeri 18 verse 24. Tsono gawo lalikulu lomwe likunenedwa mdime ino ndi limene limatsala kwa ana a Israeli pamene Alevi atalandira gawo lawo. Tele ndi gawo limeneli limene akuuzidwa kulipatulira kwa Mulungu. Mwalamulo limeneli ana a Israeli anali kulimbikitsidwa kukhala ndi chilungamo mwa iwo wokha komanso ponchitira Mulungu ulemu. Anthu awa akuuzidwa kupereka chakhumi chimenechi mokhulupirika, mosamalitsa ndi kuonetsetsa kuti gawo la chakhumili lisachepetsedwe kapena lisayiwalika. Anzanga, pano tikuphunzirapo kuti ife tiyenera kupereka mokhulupirika zimene ziyenera kupita kwa Mulungu wathu. Tsono uthenga waukulu ndi wakuti pamene tigwiritsa ntchito bwino ndi mokondwera zinthu zimene atipatsa Yehova Mulungu wathu, tili kumuyamika ndi kumlemekeza dzina lake loyera. 25. Pamenepo mulisinthe ndalama ndi kumanga ndalama ikhale mdzanja mwanu ndi kupita kumalo amene Yehova Mulungu wanu adzasankha. Ndipo mugule ndi ndalamazo chilichonse moyo wanu ukhumba, ng'ombe kapena nkhosa kapena vinyo kapena chakumwa cholimba kapena chilichonse moyo wanu ukufusani, ni mudye pomwepo pamaso pa Yehova Mulungu wanu ndi kukondwera inu ndi apabanja panu. Kupereka gawo la chakhumi kunali udindo wa munthu aliyense pa chipembedzo. Chakhumi china chilichonse chimenera kutengedwa kukachisi kukaperekedwa. Koma ngati anthu ena anali kukhala kutali ndi kachisi, ndipo kuti kunali kovuta kunyamula katunduyo, amayenera kugulitsa ndi kutenga ndalama zokha pa ulendowo. Ndiye akafika kukachisi amagula chinthu chimene mtima wawo ufuna, kaya ndi ng'ombe, kaya mbuzi, ngakhale nkhosa, komanso ngakhale vinyo ndi cholinga chakuti achite madyerero. Verse 28. Pakutha pake pa zaka zitatu muzitulutsa magawo onse a magawo khumi a zipatso zanu za chaka icho ndi kuwalinditsa mudzi mwanu. Ndipo abwere Mlevi popeza alibe gawo kapena cholowa pamodzi ndi inu, ndi mlendo, ndi wana amasiye, ndi mkazi wa masiye wokhala mudzi mwanu, nadye nakhute kuti Yehova Mulungu wanu akudalitseni munchito zonse za dzanja lanu muzichitazi. Pano pamene tionetsetsa za lamulo ili tipeza kuti anali kupereka chakhumi katatu mchaka chachitatu. Ndipo chimene chimachitika ndi chakuti pakapita zaka zitatu ana a Israeli amayenera kupereka katatu kuchokera ku zinthu zawo za mchaka chimodzi. Ili linali gawo lina la ntchito ya zachifundo, kotera kuti gawo limeneli silimapita kukachisayi, koma anali kupereka kwa anthu osauka, amasiye ndi kufuko la Alevi. Apa Yehova amafuna kuti Alevi amene amatumikira mtundu wa Israeli kuzauzimu asamalike ku moyo wawo wakuthupizo. Komanso Mulungu akusonyeza kuti maso ake amakhalaso pa anthu osauka ndi amasiye komanso wana. Okondedwa, pamene tikumaliza malinga ndi Deuteronomy chapter 26 verse 12 tikumva kuti anthu anali kupereka gawo limeneli pambuyo pakulapa machimo awo, ndipo anali kupemphelera mdalitso wa Yehova. Apa ndipo pamapeto a pologamu ino. Koma ndikumbutse kuti timakambirana kuchoka pa Deuteronomy chapter 13 kuyambira verse 6 mpaka talowa mu chapter 14 talekera verse 29. Pamene timapitiliza kuona zaneneli wonama, midzi yonyasa, chikhalidwe ndi malamulo apa chakudya komanso taona kaperekedwe ka chakhumi. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimuombiri mbale Osman Chirola Manda potitsogolera kusanthula Deuteronomy chapter 13 tinambira verse 6 tatekezera mu chapter 14 pa verse 29. Nkhani yaikulu inayokhuzana ndi aneneri onyenga yomwe tinayipitiriza kuchokera mprogramu yapita ija komanso zina zokhuza mizinda ya machimo. Tamva zambiri mprogramu iyi. Mprogramu yathu yotsatira tizamva za Deuteronomy chapter 15 kuyambira verse 1 kukamba za nthawi yopuma komanso akapolo. Kwa lero tisende pamenepa, ndikupatseni makera wathu. Tisanthule Bible box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible box 52 Lilongwe, Malawi. Email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.